unguNkulunkulu lokho kuphela uNkosi ezindaweni zonke niyabo kuyo yonke indawo ngicabange nje ngizokushiya kulenga futhi ngibone ukuthi kubambe kanjani niyazi uNkosi ezindaweni zonke yena lokho kumenza uNkulunkulu ngoba nguNkulunkulu yedwa ungaba sezindaweni zonke lakho ke wathi indodana yomuntu manje esezulwini niyabo akekho umuntu owake wenyuka ngaphandle kwalowo owehla ivele ezulwini ngisho nendodana yomuntu esezulwini nakho lapho wayekhona emiphezu kwendlu nokho esezulwini niyabo uNkosi ezindaweni zonke lokho kumenza uNkulunkulu lokho kuphela okungaba yikho osezindaweni zonke nguNkulunkulu manje ke lobu busuku ngisanda kuthola sona kanye isithende somlayezo omuhle kamfoti Neville oya ebandleni inkosi ubusise futhi ingeze kuwo futhi niyabo unishiyeni lenga lapho ekuzindleni kuhle lokho gcina lokho enhlizeni yakho ngaso sonke isikhathi futhi manje sizoba nesidlo kulobu busuku futhi leso yisikhathi sonke esisithokozelayo ngiqinisekile ngicabanga ukuthi kuyinjabulo yenhliziyo yomkhristu kungukwazi ukuthi uyeza ukuzogcina umyalo uJesu asishiyele wona kunemiyalo emibili uJesu asishiyela yona izinto ezimbili eziphathekayo enye yazo inkonzo yesidlo kanti enye ubhaphathizo wamanzi ngaphandle kwalokho akukho kuthinta isibambo akukho okunye okusele kukho niyabo akukho kuphenduka nokuhudula ngamadolo akho nazo zonke lezi ezinye izinhlobo zezinto kungoku ngumbhaphathizo wamanzi nje lesidlo ngakho ke sihlale sijabule ukuza kulokho ikhona ukuthi iBhayibheli lathi ubusisiwe lowo owenza imiyalo yakhe banelungelo lokungena emthini wokuphila ngokuba ungena emzini umuzi ongcwele ngokuba ngaphandle kukhona izinja ezifebe njalo njalo okufanele kulahlwe bese kuthi ke inkonzo yesidlo ihlala ingeqinile ngempela ngoba isiletha kwelamanqamu niyabo njengoba sizofunda esikhashaneni empalweni sinomfoti Brown ehlezi lapha kulobo busuku umfoti Dow nomfowethu Brown, nomfowethu McKinney, angikwazi ukucabanga ngamanye amagama abazalana abahlezi lapha ya, kodwa siyajabula ukuba nabo bevela phezulu eOhio. Ngibona umfowethu Pat Tyler lapha, nomfowethu Striker, emuva lapho, abefundisi bevangeli, osemva kwami, umfowethu Collins naye, nomfowethu Hickerson. Manje umfowethu Striker, unjani umuntu wenkosikazi na, wenza kahle, uthole inkosi futhi wangishayela ucingo ngobunye busuku futhi ngesikhathi ngingena ngivela kwezinye izincingo okungaba ishumi nambili lokuqala ngqo futhi angizange ngishaye ucingo ngaleso sikhathi umuso kulandelayo wayekade thunga futhi ngandlela thize okunye kwagqula inalithi yadlula esandleni sakhe futhi yaxiviza ngaleya ngasethanjeni noma enye into futhi wazama ukuyidonsa kanje iphume emshinini wokuthunga umshini kagesi futhi ezama ukuyikhipha wayi pula ngalendlela futhi wazama ukuyithola ngamazinyo akhe inenekazi lincane lezama ukuyidonsa ngawo la iphula yasuka ngalendlela esandleni salo futhi wathi khuleka nje kuzolunga futhi ngiyakuthanda lokho ukukholwa kwangempela ukubambelela lapho kuleyo ndawana ngiyakuthanda lokho Stephen Striker ngumkristu omncane othandekayo futhi angimboni lapho kulobo busuku ngakho ke ngingavele nje ngikhulume ngaye ukhona yena na oh awu kunjono ngithule yena ulapha futhi kulungile awu sicabanga ukuthi ukhona impeleni dadewethu Striker manje umfowethu uMakhini ucelile ngiyakholwa lapha esikhathini esithile esedlule ukuthi siyaxolisa uBilly Paul usanda kukukhumbuza ngakho lokho kokugcotshwa noma ubunye ukugcotshwa okungokomplalo kwasethabelakele ngabe kunjalo umfowethu uMakhini na ngikuqonde kahle na manje license yakho inikezeliwe manje namhlanje kuseni bengingazi ukuthi bengizoba lapha ukuzokhuluma kodwa emva kokufika lapha nomfowethu lapha ngicela umusa othando wangicela ukuba ngize futhi ngikhulume futhi sakhipha lokho ibandla elaliyikho nokuthi ubhaphathizo kamoya ongcwele wawuyini nokuthi ngubani onawo nokuthi ngubani ongenawo futhi wazi kanjani uma unawo niyabo ngakho ke uma ungawutholanga umlayezo khona ke abafana banamatheyiphu lapho angaya ebandleni lethu ngoba yimfundiso impela indlela yonke futhi ke ngenza lo mbiko ukuthi azikho izinto ezinjalo njengamahlelo ebandla, ayikho into enjalo, yidlangala lamahlelo. Uzalelwe ebandleni kuphela, futhi uma omunye umuntu ethi ngiyipresbyterian, ungowedlangala lepresbyterian, yabo, ngoba uzelwe ngiyibaptist, wena ungowedlangala lebaptist, hayi ibandla lebaptist, ayikho into enjalo. Futhi sakubuyisela emuva ngqo, futhi sathola ebhayibhelini ukuthi ngisho nokusho into enjalo kungukuhlambalaza. Kulungile, kufunde ngqo embhalweni wesandla wokuqala, i-emphatic dialogue, ukuthi iBhayibheli lasho ukuthi lamandla abizwa ngokuthi ibandla agcwele amagama enhlamba, yabo, bazibiza ngamaKristu futhi bazibeka njengamaKristu futhi nje bephila noma yiluphi uhlobo lwempilo, yabo, futhi ngempela kuqhathaniswa nephupho udadewethu lapha ebandleni abenalo esilichaze lapha namhlanje kuseni. Manje izikhathi zeBhayibheli, indlela ababegcoba ngayo umfundisi kwakungukwazisa isiphiwo sikaNkulunkulu umfundisi inkonzo. Yilapho engicabanga khona ukuthi ongcwele wethu wemvula yakamuva, noma hayi ongcwele wemvula yakamuva uxolo, abazalwane bemvula yakamuva benza iphutha elibi kabi ngokubeka izandla bese bethi sikupha isipho sokuphulukisa, sikupha isipho sokuprofetha. Ayikho into enjalo. Izipho nokubizwa kungaphandle kokuphenduka. UNkulunkulu yapha, UNkulunkulu umisile ebandleni abapostoli, abaprofethi, njalo njalo. Yabo, ayikho into efana nokuthi omunye umuntu aphe omunye isipho. Izipho zivela kuNkulunkulu, futhi uNkulunkulu yedwa, futhi kuze ebandleni uzalelwe kulo, ayikho enye indlela yokungena kulo. Futhi ke uba yilunga lomndeni loNkulunkulu, uyindodana nendodakazi kaNkulunkulu, hayi inhlangano kodwa ilunga lomndeni. Manje ngezikhathi zeBhayibheli, njengoba esho bathatha umbhalo lapha ya lapho uPaul asho kuTimothe ukuthi wayenesiphiwo esasetshenziswa kuye, awu washo sivela kugogo wakhe uLois, niyabo, lezi sipho esivela kugogo wakhe uLois sehliselwa kuye, baqaphela kuye engumKristu oqinile, futhi isipho sokukhuluma, futhi babeka izandla kuye njengokwazisa amalunga eba anda abeka izandla phezu kwakhe azisa lo muntu, futhi ebeka inkonzo yobupostoli yokubeka izandla kuye ukuthi uzohamba shumayela ivangeli, uthunyelwe ngubufakazi balaba bazalwane ukuthi bakukholwa ukuthi isipho sikaNkulunkulu sasisebenza kuye. Ngendlela abenza ngayo futhi kubefundisi ngokubeka izandla nokunikela isandla sokulele senhlanganyelo ukuthi basebenze ndawonye njengesivumelwano phambi kukaNkulunkulu, ukuthi babone isipho sisebenza kulo mfowethu ukuthi wabizelwa okuthile, futhi sikukholiwe, futhi babeka izandla kuye ukuthi uNkulunkulu uzombusisa, futhi kwakungukugcotshwa njengoba bengingeke ngibe othile belokhu ngisola ngokubango weJesus only, uJesu kuphela ebhaphathizweni, ngisebenzisa igama likaJesu Kristu, ngempela ngiyavumelana nalokho. Kodwa lapho ubhaphathizelwa ekuphindeni uzalwe, angikukholwa lokho ukuthi amanzi athethelela izono. Qabo, ngikholwa ukuthi igazi likaJesu Kristu lihlawulela izono. Ngakho-ke hayi ukubhaphathizwa kukho ukuphinda uzalwe, kepha ukubhaphathizelwa kukho ukuvuma. Ukubhaphathizwa kwakho kungukuvuma kwakho ukuthi uyakholwa ukuthi lo msebenzi wangaphakathi womusa sewenziwe. Ngakho-ke ngihamba nabantu bebaptist lapho bethi uma ungena ebandleni lebaptist wenza ukuvuma kwakho ubhaphathizwe ebandleni labo, lokho ungahle ukuba kulungile uma nje ubhaphathizelwe kulelo bandla leyo nkolelo yebaptist. Kodwa manje ukungena kuKristu ubhaphathizwa ngomoya ongcwele uzalwe ngokusha. manje ke uma uza ebandleni kuphela kwento umbhaphathizo oyenzayo kungukuthi nje ubufakazi ukuthi uyakholelwa ukuthi uKristu wafa waphinde wavuka ngosuku lwesithathu futhi umemukele njengomsindisi oqondene nawe futhi usufile ezintweni zezwe ukhombisa ezweni ukuthi ufa kanye naye futhi uvuswa kanye naye ovukweni ngokubonakaliswa kwangaphandle ukuthi umsebenzi wangaphakathi womusa sewenziwe akuhlangene ngalokhu jo nokukunika insindiso ngoba igazi lika Jesu Kristu kuphela kwento ubufanele uyenze nje uthi ubeka futhi ubhaphathizwe futhi uJesu wayengeke adingeke afe uthathe ukufa kulethe ukuphila njalo ngoba siphila ngokufa kuphela noma yini ingaphila ngokufa kuphela into efile yilokho esiphila ngakho lapho sidla insuku zonke lapho udla kufanele kufe kuthile ukuze uphile ngokwenyama awu wena othi yangi indinyama awakikatshala ukuthi udlani wena ukuthile kwafa kunjalo wena udla amazambane lafa wena udla ikhale yafa wena udla isinkwa ukolo wafa okusanhlamvu kwafa noma ngabe kwakuyini uhlobo oluthile lokuphila luyafa ngoba uphila kuphela ngento efile bese kuthi ke uma ufanele uphile ngokwemvelo ngento efile uthathe okungakananike okuthile okwafayo ukuze uphile phakade na Kristu wafa ukuze umuntu engaphila futhi lokho kuphela kunokuphila kokuKristu manje lokho kubonakalisa kwangaphandle futhi siyambona umfowethu uMakhini ongumelusi weMethodist yokugcotshiwe obona ukukhanya kwevangeli eligcwele siyamkholwa umfowethu ethandekayo kunomndeni omuhle futhi uze kithina futhi uzama ukubamba iqembu elincane ndawonye lapho eOhio nomfowethu noDewethu Dow nabo bonke abazalane lapho futhi siyamthanda lapha futhi siyamkholwa ukuthi uyindoda ebizwe nguNkulunkulu ngakho ke njengoba senzile kumfowethu uJim Sink kumfowethu Graham Snelling kumfowethu uJunior Jackson kumfowethu Willard Grace kubo bonke esibathumela besuka lapha sibalele phambi kwale nhlangano yebandla sinikeza lobu bufakazi ngendlela efanayo eniyizwile ukubeka izandla phezu kwabo ukuthi siyakhole ukuthi babiziwe nguNkulunkulu futhi sanikeza ukuvuma kwethu kukho futhi sicele izibusiso zikaNkulunkulu kuba zihambe nabo uthola ukuthi ile okuhlukile phakathi ebhayibhelini uma wenze kuze ubanga phandle kweBhayibheli yiyo impela indlela abakwenza ngayo ngesikhathi seBhayibheli ukubeka izandla phezu kwabo ekugcotshweni babeka izandla phezu kwabadikoni futhi babafaka ebandleni konke kwakungukubeka izandla hayi ukusayina isigejane samaphepha nokujoyina isivumo kholo esithize noma into efana naleyo babeka izandla bamkhulula ngomoya ongcwele bamyeka wahamba amen uNkulunkulu amhole ngendlela afisa ngayo lokho kuphela lokho ileyo ndlela sikholwa ngayo ukukwenza Wethu Makhene siyajabula kulobu busuku ukukubona uza ngendlela ofike ngayo futhi into ozama kuyenza ukufeza ukuthile wenzele uNkulunkulu futhi azilikhipheli ngaphandle enhlanganyelweni noma yiliphi ibandla noma yiliphi ilungala noma yiliphi ibandla Methodist, Baptist, Presbyterian, iKatolika noma ngabe kungaba yini sikholwa ukuthi umoya kaNkulunkulu usebenzana nomuntu ngamunye futhi kulo lonke ibandla kunamaKristu kulo lonke izwe lebandla elibizwa kanjalo namhlanje ngikholwa ukuthi kukhona amaMethodist, amaBaptist, Presbyterian, amaLuthela abathanda uNkulunkulu futhi kuphela kwento abayaziyo ngaye bahlala ngokuseduze ngangokunokwenzeka ngokuseduze njengoba bazi ukuthi kanjani noma bafundiswa ukuphila abanye abantu bacabanga ukuthi konke abadingeka bakwenze nje ukufaka amagama abo encwadini bese bejoyina ibandla yilokho kuphela abadingeka bakwenze umama wayengowebandla elithile ubabayo wayengowebandla elithile awulokho niyabo yilokho kuphela abakwazi ukukwenza Kodwa Jesu watshelela umbusi wamaJuda namhlanje kuseni ngaphandle kokuba umuntu azale ngokusha angeke abone ngisho umbusi kaNkulunkulu kungakhathaleki ukuthi ngabe ungowani iphi ibandla futhi wathi wakhuluma ngokuzalwa ngokusha wathi mina umuntu omdala ukungena esibelethweni sikamame kanjalo njalo ngiphinde ngizalwe na futhi wathi inkosi kwaIsrayeli ungazazi lezi zinto na Ngiyabona ukuthi izwe lebandla nikuthola kuhleleke kakhulu kanjani futhi kusondekile kuze kube yisigejane nje sezivumo khona na leyo mibono eyenziwe ngumuntu ibekwe ezintweni zokomoya futhi izinto zokomoya zizozihlukanisa kukho ngaso sonke isikhathi. Wena njengoba kusho isisho esidala awukwazi ukuxuba amafutha namanzi, ngeke nje kuxubane lokho kuphela, lapho azikho izithako lapho ezizoxubana. Futhi yileyo ndlela kungayo manje. Sikhona ukuthi umoya ongcwele ubiza amadoda, umoya ongcwele ugcoba amadoda. Kule ndaba singabeka izandla kumfowethu Makini noma yimuphi omunye umfundisi amahora ngamahora usuku lonke kulukunqu, futhi simnike amashidi amade ephepha ebengawasayina izifungo kwizivumokholo. Angeke kwenze utho kuye, kodwa ake umoya ongcwele umshaye kanye. Yilokho-ke lokho kuyakwenza. Akekho umuntu omele amtshele noma yini okunye, usehambile. Niyabona, yilokho kuphela bese kuthi ke ukuphela kwento esingayenza inhlanganyelo ukuthi siyamazisa mfowethu ukuthi ukulwesa sikhundla. Unkulunkulu akubusise mfowethu Makini, uzokhuphukela lapha ngaphambili umzuzwana nje mfowethu Neville, mfowethu Collins, abefundisi. Uma ningathanda ukuma eceleni singajabula ukuba nina, nikhuphukele lapha umzuzu nje. Uma uzoza ngapha uphendukele ezithamelini mfowethu Makini khona kanje lapha. Bangakwazi mfowethu Makini ohlangane naye ngalapha na bangaki abamkholwayo ukuthi uyindoda ebesabayo uNkulunkulu na, phakamisa isandla sakho impela. Siyajabula kulobo busuku mfowethu Makini, njengoba simi ezinhlangothini zakho lapha eceleni kwakho laleli bandla, ukwazi ukuthi wamukele inhlanganyelo ekushumayeleni ivangeli eligcwele, ukuthi uzimisele ngomusa kaNkulunkulu ukubamba izinga leBhayibheli kungenendaba ukuthi noma yini ithini ngalo. Wena yima phezu kwezwindi kaNkulunkulu laphakade, futhi khona-ke akunendaba ukuthi yiphi inhlangano ezama ukulikhahlelela emaceleni. Yima nje ncamashi ngendlela elilotshwe ngayo, wena hlala nalo ngqo. Yileyo ndlela sikholwa ngayo lapha, akunjalo na? Bonke bakukholwa ngaleyo ndlela, kwangathi umusa kaNkulunkulu ungahlala unawe njalo njalo. Manje khuleka umkhuleko wakho Qobo ngendlela uNkulunkulu azothatha ngayo umfowethu, ngokuba izikanyiso zakusitwa ziyakhanya futhi ilanga lishona ngokushesha ukufika kukaKristu sekuseduze. Umkhuleko wami oqotho ngokuthi uNkulunkulu uzokwethusa umphefumulo walo mfana ngobhabhathizo kamoya kakhulu nokugcotshwa, uzophumela lapho futhi asindise amashumi ezinkulungwane zemiphefumulo ngaphambi kokufika kwenkosi. UNkulunkulu uyazi ukuthi siyamdinga enkonzweni. Sifuna wazi mfowethu Makini, njengaleli bandla naleli qembu labantu lapha, ibandla iqembu labantu elibuthene ndawonye ngaphandle kwenhlangano. Lokho akwenzi umuntu oyedwa lapha, kunendaba ukuthi ngoba uza lapha noma elinye ibandla kuyokwenza ube yilungu. Kunendlela eyodwa kuphela yokuba yilunga lomzimba kaKristu, lokho ngokuthi uzalelwa kuwo ngomoya ongcwele. Futhi siyakholwa ukuthi umfowethu uzelwe kulomzimba, uthole ubizo empilweni yakhe ukuba shumayele ivangeli. Singufakazwa lokhu kulobo busuku ukuthi singemuva kwakho ngomkhuleko wethu. UNkulunkulu akuqondise mfowethu, asikhothamise ikhanda lethu.
Our Heavenly Father, it just strengthens my soul when I see a
Baba wethu esezulwini, kuqinisa nje umphefumulo wami lapho ngibone umfundisi ekhuphuka azisa ivangeli ligcwele. Lokho Kristu akusho ukuthi kodlula amazulu nomhlaba, kepha izwi lakhe alisoze lehluleka. Kodake siyabona wena washo futhi lapho usiqedile kuloba incwadi, noma kubani oyokwengeza igama elilodwa kule ncwadi noma suse noma yini kuyo, kuyosuswa okufanayo okwengxenye yakhe encwadini yokuphila. Umfowethu Makini ulibonile leli eqenjini labazalwane lalapho ayehlanganyela khona, waletha iqiniso alibonayo empalweni. Akekho owayengamelana nalo, kodwa nokho inhlangano yayingeke ke ilibekezelele lelo ngakho ke uthatha ukukhetha kwakhe noma alandele okuye kwashiwo ngumuntu noma lokho okuye kwashiwo nguNkulunkulu uNkulunkulu ke ngiyakubonga ngokunika isibindi sokuthatha okuye kwashiwo nguNkulunkulu ngokuba iBhayibheli lathi wonke amazwi omuntu mawabe ngamanga nakaNkulunkulu abe yiqiniso futhi uzimisele ukubambisisa lelo futhi ukukhombisa inhlanganyelo yethu naye noma ukuma kanye naye ecaleni lakhe ukujabula kanye naye kunqobeni kwakhe silapha njengamabutho ndawonye umelusi waleli tabernakele kanye nami sibeka izandla phezu kwakhe egameni likaJesu Kristu ukuthi wena uzobusisa umfowethu menze aphile ngomoya mcwalise kamandla ukushumayela ivangeli muphe izibonakaliso nezimangaliso ukubazi landele inkonzo yakhe futhi kwangathi yangaba yithuluzi esandleni sakho elingcweliselwe wena kulolu izinsuku zokugcina ukusindisa izinkulungwane zemiphefumulo elahlekile ezulazule ebumnyameni namuhla sibe khona Nkosi lona ngumkhuleko wethu nokukholwa kwethu kumfo wethu nokuzethemba kwethu nokukholwa kuye ukuthi wena uzophendula umkhuleko wethu waleli elikhulu ihora lokudinga enkonzweni yomfo wethu ngegama lika Jesu siyamthumela amen uNkulunkulu akubusise mfowethu makini futhi wangathi umusa kaNkulunkulu ungahlala njalo kuwe futhi ukunikeze isifiso esiqotho senhliziyo yakho uNkulunkulu abe nawe lokho ngokugcotshwa engikwaziyo kweBhayibheli isandla sokulela sihlanganyelo konke lokho kunika mfowethu makini isandla sokulela sihlanganyelo kuleli bandla aphakamisa isandla sakho imikhuleko yethu ukweseka kwethu ukukusiza ukuba ume entweni eyizwi likaNkulunkulu laphakade ukungukuthi kodlula konke amazulu omhlaba kodwa liyobe lisamile ngoba ekuqaleni wayekhona olizwi ulizwi wayekuNkulunkulu ulizwi wayekuNkulunkulu unizwi waba inyama wakha phakathi kwethu unizwi wathi mina ngingumvini nina ningamagatsha futhi ukuphila okufanayo okwakusegatsheni emvinini kududuzela phezulu emvinini futhi kuveze ukuphila okufanayo nezithelo ezifanayo nemisebenzi efanayo nento efanayo ngiyazi ukuthi kuliqiniso ngoba ngikubonile kugcwaliseka amen futhi amen ngiyayithanda leyo enhle indlela endala evangeli yebo mnumzane manje mhlawumbe sekuba leyithi kancane sekuyo kamanca elesishiya galolunye kodwa manje sizoba nenkonzo yesidlo manje sekubiza ngesidlo kodwa akusiso isidlo isidlo ukukhuluma ukuxoxisana commune yelapho sima futhi sikhulume nenkosi sixhumane kodwa manje lokhu kubizwa ngesidlo senkosi sakusihlwa ngiyazibuza ukuthi kanjani abanye balaba besimodeni abangasho ukuthi isidlo sakusihlwa futhi bakubiza ngokuthi isidlo sasemini bazokusebenzisa kanjani lokho na niyabo ehe niyabo yabo mnumzane isidlo sakusihlwa senkosi sikholwa nje indlela iBhayibheli elikusho ngayo sifune nazi ukuthi iMethodist, iBaptist, iPresbyterian, iLutheran noma ngabe ungaba yini uyamenywa nomfowethu okanye nathi uma uzelwe ngomoya kaNkulunkulu ukuthi ume lapha udle isidlo kanye nathi sikholwa ukuthi lezi zimele umzimba ophukile kaJesu Kristu futhi sikholwa ukuthi uKristu nesibopho sokusithatha siyakholelwa ukuthi umuntu ongaphili ngokufanele ofikayo futhi asithathe ngaphandle kokuphila ngokufanele uzidlela futhi aziphuzele icala uma engawahlukanisi umzimba wenkosi ingakho lawo mabandla azibiza ngokuthi amaKristu atholakala eBhayibhelini ecele amagama enhlamba yabo ngoba ukuthatha isidlo nokuphuma futhi uphile noma yilobo hlobo lempilo kuletha isikhubekiso esikhulu kunabo bonke ogweva basejointini okhona ezweni lonke ubona sifeme emgwaqeni uyazi ukuthi siyini buka indlela senza ngayo nesigqoka ngayo uyazazi kepha umKristu akafanele kwenze lokho uma ubona indawo ezansi lapha ethi sitholo samapackage amawayini ugologo nokunye uyazi ukuthi yini leyo yileyo yileyo ndawo kunjalo ukudansa ibhola kanjalo njalo uyazi ukuthi kuyini lokho kodwa ulindele ukuthi abantu phakathi lapho ukuthi baphuze bagembule baqamba amanga bebe konke kunye leso yisibiyelo semimoya engcolile kodwa uma ubona indawo ezisho ukuthi ingamadodana namadodakazi kaNkulunkulu ngena phakathi lapho lento yokuqala ubabone bephika wona kanye umbhalo ukuhambisana ne ngoba uhambisani nesivumokholo sabo babone bengena lapho futhi bakhulume ngomsebenzi kaNkulunkulu owenza ukuthile bese bewuhleka ukhona lowo mzenzisi ya leyo yinto embi futhi ubone labo bantu befika futhi bathatha isidlo futhi beqonde ngophandle lapho emgqoqeni futhi baphile njengabo bonke abanye bese sikhubekise sikhulu kunazo zonke leso lapho ngashumayela lapha esikhathini singeside sidlule ukudumazeka ngesikhathi sokwahlulela lowo kweva ngeke adumele lapho yezwe isigwebo sakhe sokuya esokweni ngeke adumale kanjalo nomqambi manganesela kepha utangele kuyoba yilowo obecabanga ukuthi ube kahle yilowo ke impela kuzoba nokuningi kwakho siyakwazi lokho futhi uNkulunkulu yiba nomusa emiphefumulweni yethu lena yinto ethile okungedlalwe ngayo emavikini embalwa edlule kwakunoyedwa ehlezi lapha phakathi kwethu ophilayo nomzalwane kahle umfowethu Taylor usenkazimulweni kulobo busuku sanda kungena nje esikhashaneni nje futhi manje siyazi ukuthi ngolunye usuku siyahamba ngakho ke manje yisikhathi sokuphila ngokufanele manje sekuyisikhathi futhi niyasikhumbula lesi sifunda sasekuseni na lezi zimfanelo ezinhle zifanele zibe lapho ngaphambi kokuthi itshe lokuvala lizoze lize ngisho phezu kwakho ungahle umemeze ungahle ucule ungahle ukhulume ngezilimi futhi usine lokho akuhlangene ngalutho hlobo nakho kuze kube lezi zinto wafakazelwa ngokombhalo futhi kwabekwa uphawu kuwe umoya ongcwele ukubeka uphawu wena njengomuntu kamunye khona ke uyindodana nendodakazi sizabantu bekhuluma ngezilimi lawo bengenawo umoya ongcwele yakwazi lokho ngibezile abathakathi bekhuluma ngezilimi izinyanga abathakathi zikhuluma ngezilimi futhi bephuza igazi okephezini lomuntu futhi babize udevil yebo mnumzane ngakho ke nina lokho kusikho labona abathakathi abalumbi ngibona isikhathi lapho ipensela libhala phansi futhi ligijima lehle lenyuka ngoshimula futhi ladla ala lokho ushefa nokukunda izinwele futhi libhala ngezilimi ezingaziwa futhi umfo emi lapho exikiza phansi naphezulu futhi abhale futhi asho khona kanye lokho obekukusho manje niyazi ukuthi lokho kuyena uNkulunkulu futhi uyazazi zonke lezo zinto ngakho ke ukhuluma ngezilimi akusho ukuthi wena ngokaNkulunkulu wenza izimangaliso akufakazeli ukuthi ngokaNkulunkulu into ethile izithelo zikamoya ezifakazela ukuthi ungokaNkulunkulu lapho ubona lokho kuphila kubekwe uphawu ngomoya ongcwele uNkulunkulu makube njalo makube yithi labo uma sonile kwangathi ubaba wasezulwini omkhulu angasithethelela ngakho ngizofunda umunye wombhalo lokho uJesu akukhulume ngithi ngomoya manje ngizokufunda esahlukweni seshumi nange sakwaba seKorinte bokuqala futhi ngizoqala evesini lamashumi amabili nentathu ngokuba ngakwamukela enkosini ngikhuluma manje njengoba kukhuluma uPawulu ngithole ngakwamukela enkosini lokho nengane inika khona ukuthi inkosi uJesu ngalobo busuku akashela ngabo wathabatha isinkwa futhi wabonga wasihlephula wathi thabathani futhi udle lokhu kungumzimba wamo okheshilelwe nina lokhu kwenzela ukuba ningikhumbule kanjalo wathi abathane sisha futhi emva kokudla kwakusihlwa wathi lesi sisha esisha sesivumelwane esisha egazini lami lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke lisiphuza ngaso ukuba ningikhumbule ngokuba njalo nxa wena nidla lesi singwa niphuza lesi sisha imemezela ukufa kwenkosi ize ifike ngakho ke lowo odla lesi singwa aphuze lesi sitsha senkosi ngokungafanele uya kuba necala lomzimba negazi lenkosi ngakho ke umuntu akazidlulisise khona ke akadle isinkwa aphuze isitsha ngokuba odlayo aphuze ngokungafanele uzidlela ziphuzele icala ngokungawahlukanisi umzimba wenkosi ngenxa yalokho baningi phakathi kwenu ababuthakathaka nabagulayo abaningana abalele Kepha uma besingazihlulela thina uqobo besingayikwahlulelwa kepha nxa sahlulelwa siyalaywa yinkosi ukuze zingalahlwa kanye nezwe. Ngakho ke bazalwane bami nxa libuthana ukuba nidle alolindane omunye nomunye uma omunye elambile angadla ekhaya ukuba ningabuthaneli ukulahlwa kepha okuseleyo ngizokulungisa mhla ngifika. Ngithanda ukusho lokhu esidlweni manje leso yisikhubekiso esikhulu phakathi isizathu namhlanje sokuthi ibandla likatolika nebandla leprotestane lingahlangani ndawonye likuyo kanye nendaba. Ikatolika liyasithatha njengemisa futhi liyethemba ngokufaneleka okuthile okomthetho elikwenzile nangokugcina lo myalo ukuthi uzethethelelwa izono zakhe. Amaprotestani ayasithatha ngokubonga ukuthi izono zalo zithethelelwe ngoba liwuhloniphile umyalo. Manje isinkwa ikatolika lithi ngumzimba wangempela futhi lona ngumbhalo abawusebenzisayo kwabaseKorinte lapha kwabaseKorinte bokuqala ishumi nanye. Wathi uJesu wathi thabathani nidle lokhu kungumzimba wami. Iprotestani lithi simele umzimba, ikatolika lithi ngumzimba futhi ukuthi umpristu unikezwe amandla kaNkulunkulu okuguqula ucwecwe lube ngumzimba kaKristu wangempela. Manje uma niqaphela umzimba kaJesu wawungakanikelwa nokho ngenkathi ethi lokhu kungumzimba wami. Wahlephula isinkwa wayesethi thabathani nidle lokhu kungumzimba wami. Umzimba wakhe wawungakephulwa nokho. Ngakho ke imibhalo yabo yaboqobo into yaboqobo abayisebenzisayo ilethe kulahlwa phezu kwemfundiso yabo uqobo. Niyabo uJesu wathabatha isinkwa wasihlephula wayesebanika wathi lokhu kungumzimba wami thabathani nidle. Futhi lapha wayemi lapha emzimbeni wakhe wawungakephulwa nokho. Noma kunjalo imibhalo ngeke iqamba amanga iyo yigcine icacile ngaso sonke isikhathi. Ngakho ke siyakukholwa lokho. Futhi siyakholwa ukuthi lapho sihlangana ndawonye wathi nilindane ngamanye amagama nilanani igama libala lisho ukulinda lindanani. Manje njengoba bekungumkhuba kithi sithatha lowo mbhalo ngalendlela ukuthi uma senza lokhu ukuthi nje sikhothamisa amakhanda ethu nebandla likhulekela thina belusi, thina belusi sikhulekela inhlangano yethu yebandla leyo ndlela esilindana ngayo ngokukhonza omunye nomunye ngokukhuleka. Wena kuleka nkulunkulu othethelela umelusi wami uma kukhona noma yini empilweni yakhe abakwenzile wena bathethelele ngakho bathethelele bebengaqondile kukwenza. Futhi sibuya ngo abelusi bekhulekele inhlangano yethu yebandla nkulunkulu lona ngomhlambo omncane osinikeza wona ukuba soqaphe uma kukhona okungahambi kahle empilweni yabo kususe baba bona. Ngakho ke sonke singama ndawonye ngapha sihlanganyele ngapha sazi ukuthi sizalapha sigcina lelo lukaNkulunkulu futhi sithatha isidlo. Ngicabanga ukuthi isikhathi esimnandi senhlanganyelo. Asikhuleke manje njengoba sisekhothamisa amakhanda ethu buthule. Sikhulekeleni, sikhulekela nina.
Father, as we take this communion,
Baba, njengoba sithatha lesi sidlo, njengoba sisibiza ngokuthi sidlo, usekukhumbuleni wena.
And when this little beaten wafer touches our
futhi lapho lolo luncane ukucwana olushayiwe luthinta ulimi lwethu futhi lungena emlonyeni wethu kwangathi singaqonda ukuthi walinyazwa futhi wafihlizwa wadwengulwa ngenxa yezono zethu. Futhi lelo veli elalimfihlile kithi manje usekithina umoya ongcwele. Futhi lapho semukele iwayini kwangathi singaqonda ukuthi bakungokwemivimbo yakhe ukuthi siphilisiwe thina ngegazi lakhe sisindisiwe thina ukuphila okwakusegazini.
Now Father, gather us together
Manje baba sikhonqele ndawonye ngalomcimbi onesizotha uthethelela izono zethu ngegama lika Jesu siya kucela amen. Ngiyakhona manje ukuthi amalunga omunye wawo uzoza phambili lapha ukuthi ngiyakholelwa ukuthi ngokuvamisile kwakungumsebenzi kaFort Taylor futhi bakuke njalo na ukuza phambili ukubizela esidlweni. Ngiyazibuza ukuthi ubani obeyothatha leyo ndawo Fort Tony uzokwenza lokho na umfowethu Zebel lapha uzoza ngaphambili futhi aqondise uhlu ngohlu njengoba siza ngaphambili sithethe isidlo sibuyele ezihlalweni zethu. Yazi ukuthi isidlo sinokuphulukisa kukaNkulunkulu kuso na ngenkathi abakwa-Israyeli emfanekisweni bethathe isidlo futhi bamasha iminyaka engamashumi amane futhi ngenkathi bephuma ehlane kwakungekho noyedwa owayebuthakathaka phakathi kwabo abantu abayizigidi ezimbili nengxenye kunamandla okuphulukisa esidlweni. Wonke umuntu wamukelekile manje futhi udadewethu umezozo opiyaneni udlala leli culo kunomthombo ogcwaliswe ngegazi elimunce emithanjeni ka-Emmanuel lapho izoni zebhukuti angaphansi kwethandala kusuke lonke ibala lecala lazo. Kwangathi izono zenu zingathethelwelwa abantwana, kwangathi umusa kaNkulunkulu ngahle ube nani njalo sisekulolu hambo, kwangathi singahlangana sonke kolunye uhlangothi. Futhi sijabule futhi sesibasha futhi amen. Njengoba ngibambile kulo busuku kule shaja elincane lapha isinkwa esimele inyama yenkosi yethu njengoba senziwe isinkwa sekosha ngezandla zomKristu futhi manje kuza ngithi njengophawu lomzimbo ophukile wenkosi yethu asikhothamise amakhanda ethu.
Heavenly Father, this precious
babosezulwini lokhu kuhlawulelo kuyigugu lomhlatshelo owenzele thina siyakubona kulezi sinkwa ukuhlupheka nokudengulwa komzimba wakho. Oh, kuvuzisa izinhliziyo zethu Nkosi ezinyembezini ngentobeko lapho sicabanga ukuthi uNkulunkulu uzokwenziwa inyama ukuze azidabule abe yizicucu ukuba enze ukuhlawulela ukugcwalisa ubulungiswa obudingekayo futhi khona ke ngomusa ngaphandle kwanoma yini enye sibenyiwe ukuba size. Sikubonga kanjani baba. Ngelisa lezi zinkwa manje enhlosweni yazo ehlosiwe nembangela futhi noma kubani oyosithatha kwangathi bangaba nokuphila kuphakade kuhlala ngaphakathi kwabo kwangathi bangebhubhe neze kodwa baphile phakade noNkulunkulu banikeze impilo namandla okuqina nohambo sikucela egameni likaJesu amen. Ibhayibheli lathi kanjalo wathabatha isitsha emva kokudla kwakusihlwa ethi leli igazi letestamente elisha njalo lapho niliphuza limemezela ukufa kwenkosi ize ifike. Ngibambe esandleni sami isithelo somvini simele igazi lenkosi Jesu kukhulunyiwe ngabaningi ukuthi bebengeke balithathe iwayini iwayini alijwayelekile ngenxa yokuthi belidakisa ukuthi bekuyisiphuzo futhi abafanele bathathe iwayini bathatha ujusi wamagilebhisi. Isizathu sithatha iwayini ingoba ibhayibheli lathi iwayini zonke izinguqulo zikunika iwayini. Esinye isizathu iwayini elidala liba ngcono futhi liba namandla. Ujusi wamagilebhisi uba muncu kungakapheli amahora ambalwa. Igazi likaJesu Kristu liba mnandi kakhudlwana futhi liba ngcono lapho iminyaka eqhubeka alibi muncu neze noma lonakale.
Our Heavenly Father,
Babo ethu sezulwini ngiphethe kule shaja kulobu busuku igazi lamagilebhisi elimelele igazi lika Jesu Christu futhi manje kuleli imivimbo yakhe zaphiliswa thina egazini lakhe zasindiswa nembongi yathi kusukela lapho ngokholo ngabona umfudlana amanxeba akho awuhlinzekayo uthando oluhle ingayo beluyindikimba yami futhi luyoba yiyo ngize ngife Baba Nkulunkulu leyo indikimba yethu kulobu busuku uthando lukaNkulunkulu oluchithekele ngaphesheya ezinhliziyweni zethu ngomoya ongcwele ngcwelisa leli wayini inkosi ngenhloso yalo elihlosele yona futhi njengoba siliphuza kubulane kumelele lokho ukuhlupheka lapho eCalvary lapho anonya ameva okugcona ecindezelwe eshiyeni lakhe waze waqhushukela esikhunjeni negazi laphuma lapho isiswebhe ezishisayo Sila wamakati asishiya kanolunye unamaqhuzu okuzikisa phambili ekugcineni kwesikhumba sishaya emhlane wakhe kwaze kwavela izimbambo zakhe izipikili zamaRoma zabhoboza izinyawo zakhe nezandla zakhe nomkhonto wabhoboza inhliziyo yakhe lokho kwakuluthando ngathi esingafanele Ngamahloni siyakhothama Nkosi ukuthi kubize indodana kaNkulunkulu intengo ngakho kusihlenga bese kuthi ke kanjani emimoyeni yethu siphakamisa ukukhuleka kwethu kuwe ukuthi usiphe umusa ozayo nesiqiniseko Wena wathi odla inyama yamaphuzu egazi lami unokuphila kuphakade futhi ngizomvusa futhi ngosuku lokugcina kungenzeka kanjani ukuthi kwehluleke lapho kuvela ezindebeni ezinjalo siya kuvuka futhi Ngakho ke baba kulobu busuku ngenkathi sisami lapha siphilile njengoba sazi futhi ngomusa wakho banamandla futhi baphilile futhi base simweni sihle ngokomqondo size kuzothatha lokhu ukukhombisa wena siyakholelwa ekufeni kubumbelwe nokuvuka kwenkosi yethu siyamukela yena njengomsindisi wethu siyamkholwa yena njengonkulunkulu nenkosi ngcwelisa leli wayini manje ngenhloso yalo ehlosiwe futhi wonke umuntu oluthathayo kwangathi bangathela umusa kaNkulunkulu umoya ongcwele impilo enhle namandla okuqina ukukhonza uNkulunkulu kuso sonke isikhathi sabo sempilo ngegama likaJesu Kristu Amen Wena wodlula seKhalvari Sendise waphezulu Manje ngizwe ngisakhuleka Susa sonke isono sam Uma kuthi mina kusukela lamuhla Ngiwube ngo wakho wonke
In the scripture reading In the book of St. John,
ukufundweni kompalo, incwadi kaJohane ongcwele isahluko seshumi nantathu, siyafunda siqala ngevesi lesibili lesahluko seshumi nantathu. Sekudliwe udeveli manje esekufake enhliziyweni kaJuda Iskariyoti, indodana kaSimoni ukuba amkhaphele. UJesu ekwazi uyise unikele konke ezandleni zakhe ukuthi wavela kuNkulunkulu futhi ubuyele kuNkulunkulu. Usukume kudleni kwakusihlwa wabeka izingubo zakhe wathabatha indwangu wakhwica emva wathulula amanzi emcengezini uqala ukugeza izinyawo zabafundi wazesula ngendwangu abekhwice ngayo wafika-ke kusimoni petro futhi upetro wathi kuye nkosi wena ugeze izinyawo zami na ujesu waphendula wathi kuye lokhu ngikwenzayo manje awukwazi kodwa uyakukuqonda ngemva kwalokhu
Peter said unto him, Thou shalt never wash my feet. Awusoze
wageze izinyawo zami naphakade. UJesu waphendula wathi, Uma ngingakugezi awunasabelo nami. USimoni Petru wathi kuye, Nkosi, akungabi kuphela izinyawo zami kepha nezandla nekhanda. uJesu wathi kuye, ogeziweyo udinga kuphela ukugezwa izinyawo, kepha ugezekile wonke, nina ke nigezekile kodwa angisho nonke. Ngokuba emazi obeza kumkhaphela, kungalokho athi nina anigezekile nonke. Esegeze izinyawo zabo, wathabatha ingubo zakhe, waye wahlala futhi wathi kubo, niyakwazi yini engikwenzile kini na? Ningibiza lethi mfundisi nenkosi futhi nisho kahle ngokuba ngiyikho. Uma ke mina inkosi nomfundisi ngigeze izinyawo zenu, yani ke nifanele ukugezana izinyawo ngokuba ngininikile isibonelo ukuba nenze nani njengokuba ngenzile kini. Ngicabanga ukuthi lingelinye lamavesi amahle kakhulu. Ngininikile isibonelo ukuba nenze nani njengokuba ngenzile kini. Nifanele nikwenze komunye nomunye ekukhumbuleni lokhu. Kube ngumkhuba webandla walokhu kubuthana kweqembu labantu kusukela saqala, futhi ngaphambi kokuba leli tabenekele like lakhiwe ngenkathi sisesemihlanganweni yomkhuleko ekotishi, sasenze kugezana izinyawo. Odadewethu baya egumbini elingemu, abafowethu baya egumbini elingakwesokudla, futhi sigcina kugeza nezinyawo. Izihambi uma unathi kulo busuku, sijabule kuphela ukuba nawe ukuhlanganyela kulezi zimiso zikaNkulunkulu. Ngikahle ngichaze njengoba ngishile emizuzwaneni imbala edlule, into uNkulunkulu ayishiyele thina kuba siyenze umbhaphathizo wamanzi, udaba olulodwa, isidlo, futhi kubulani. Lokho kubili kuphela. UNkulunkulu upheleliswa kokuthathu, ukugeza nezinyawo kungokwesithathu. Niyabo? Futhi siyakukhumbula lokho eminyakeni eyalandela ngisho naseBhayibhelini. Abanye abantu bazama ukuthi akudingekile. Impela ngiqondile ukuthi izinyawo zabantu zidinga ukugeza. Akusikho lokho, mhlawumbe nezabo zazingadingi, kepha kwakuyisenzo sentobeko. Kuyikho isenzo sokwenza okubaluleke njengombhaphathizo wamanzi, ngoba ukushilo lapho ukuthi ngininikile isibonelo ukuthi nifanele nenze komunye nomunye njengoba ngenzile kini. Futhi sithela ukuthi umfelokazi wayengenakulethwa phakathi kwabantu ngaphandle kokuthi angenise izihambi futhi wageza izinyawo zabangcwele. Sizikhombisa ukuthi sithobekile. Lokho uma noma yini sifuna ukuba yiyo ngokuthobeka, ngoba leyo yimfihlo yamandla kungentobeko, futhi uhlala ujabule njalo lapho uphuma kulezi zinto zokuzenza. Kuyinqubo ebusisekile yenhlanganyelo esiyibonayo lapha ebandleni. Kuma manje ngifisa ukumemezela manje ukuthi ngesonto elizayo ebusuku kuzoba nezinkonzo lapha. Ngenkathi ngingena nje, ezinye izingcingo ziyafika, abanye abantu beza ukuzokhulekelwa phezulu eToronto eCanada ukuba babe lapha ngesonto elizayo ebusuku. Nginokunikela ebandleni likamfowethu LG Hoover kusepotini lezimemezelo ngesonto elizayo ngehora leshumi nanye Elizabeth Town eKentucky. Bese ke kuba ukubuyela lapha ngokulandelayo nelisonto elizayo ebusuku, bese ke siyeshi report sisuka lapho. Futhi siyajabula ukuba nani nonke usuku lonke, futhi izikhathi lapho lapho uma ungalapha edolobheni noma kuphi eduze, phuma. Sifuna ukubuthana futhi siziqoqe ndawonye. Sifuna ukuhlala ngaphansi kwemfundiso yomfowethu lapha mfowethu Neville, futhi sihlanganyele ezintweni zikaNkulunkulu njengoba ezithola kuNkulunkulu unikezela ngazo. Futhi sifuna ukufunda ngoNkulunkulu, futhi ngokubona sikulusondela kumele sibuthane ndawonye kaningi. Simele sithande ezinhliziyweni zethu ukuza ebandleni. Uma singalithandi ibandla, thanda uNkulunkulu. Ukuhlangana lokho esikubiza ngebandla kukuhlangana ndawonye ukukhonza. Yabo, uma sithanda uKristu siyakhonza. Futhi nicabanga ngendoda ethi yayithanda umkayo futhi yayingakaze imbone isikhathi eside kakhulu, idlule kuye bese ithi, awu, ngizombona ngesinye isikhathi. Niyabo, lokho akunjalo. Noma unkosikazi ethi uthanda umyeni wakhe, noma abazali bethi bathanda umntwana wabo, awu, kuyakhombisa. Niyabo, futhi ngicabanga ukuthi ukuzwakalisa kwethu ukuthi sifanele silangazelele njalo ukuba sekukhonzeni noma kuphi ukukhonza inkosi, lapho sihlangana ndawonye ukuyikhonza, ikhonzeni ekhaya, ikhonzeni ngenkathi sisashayela izimoto zethu, noma ngabe sikuphi, khonza inkosi, khuleka nje. iBhayibheli lathi konke okuphefumulayo makudumise inkosi. Wayesethi dumisani inkosi, ngisho ngabe awukabi nawo umphefumulo, yebo ulokhu udumise inkosi. Niyabo, dumisani konke okuphefumulayo makudumise inkosi. Futhi khona-ke dumisani inkosi, ngiyacabanga amahubo ekhulu, ihubo ikhulu. Manje inkosi ibusise, futhi njengoba sicela manje futhi abazalane bazoya kuleli gumbi nodade kulelo gumbi ukukwenzela ukugezana izinyawo njengoba sisukuma manje senzela ukukhishwa. Futhi nina nifanele nihambe ngani, niyakhululwa emzuzwaneni, kodwa khona-ke sizokumema ngenjabulo kunoma yiphi konzo esinayo. Woza futhi sizozama ukukwenzela okwedlula konke esaziyo ukuthi kwenziwa kanjani ukuholela umphefumulo wakho ezinyaweni zikaJesu Kristu. Hamba negama likaJesu, mntwana wokudabuka nowosisi, liyakubunikeza injabulo nenduduzo, ulithathe noma uyaphi. Manje phendukani bese nixhawulana omunye nomunye. Olimnandi kangaka themba lomhlaba nokwethaba. Nandi themba lomhlaba nokwethaba kwezu. Manje lapho sisakhothamisa amakhanda yethu siyacula. Hamba negama likaJesu, njengesihlangu kubobonke noxha, lapho izilingo zikuzungeza, phefumula lelo leko kamelele kok. Olimnandi kangaka themba lomhlaba nokwethaba kwezulu. Kamelele kok. Olimnandi kangaka themba lomhlaba. Ngizokucela sikhiphe umkhuleko kwezu. Manje lapho sikhothamisa amakhanda ethu ngokuthobeka, sizocela umfowethu Makhini lapha ukuba asikhulule ngezwi lomkhuleko. Futhi masinyane emva kwalokho, nina nifanele nihambe, ningahamba bonke abanye bazohlangana emagumbini. UNkulunkulu anibusise, mfowethu Makhini.